Abalungile abahlala umdla abakhohlakele baphethe umdla ngilosi zihambo zawushiya umdla. Abalungile abahlala umdla abakhohlakele baphethe umdla ngilosi zihambo uyayifuna uba ushikura piyu. Abalungile abahlala umdla abakhohlakele baphethe umdla ngilosi zihamba zawushiya umdla. Abalungile abahlala umdla abakhohlakele baphethe umdla ngilosi zihamba uyayifuna uba ushikura piyu. She could have been you. I know I'll be a baby. I know I'll be a baby. When we sit us in Jabulo, when we sit us in Pumelelo, when we sit us over Ban. Mofika kuphilwa wena uyabulala makwakhiwa uyabhidliza mofika kuhlekwa wena ushiya kha mofika kunozwano dale ngxabano mawufika khanya wena uletha ubumnyama ngabo uyofanini ungahamba sojabula. Esilahlekela usathane uyozuza mangahamba sojabula. Esilahlekela usathane uyozuza.